Jeremiah 24 verse 1. UJehova wangibonisa amaqoma amabili amakhiwane ebekwe phambi kwethempeli likaJehova. UNebukadnesari inkosi yaseBhabheli esethumbile uJekoniya indodana kaJehoyakimi inkosi yakwaJuda, nezikhulu zakwaJuda nezinyanga zomsebenzi nabakhandi wabasusa eJerusalema wabayisa eBhabhele. Verse 2. Elinye iqoma lalinamakhiwane amahle kakhulu enjengamakhiwane ayingqalabutho. Elinye iqoma lalinamakhiwane amabi kakhulu engenakudliwa ngobubi bawo. Verse 3. Wayesethi uJehova kimi, ubonani Jeremiya na? Ngathi amakhiwane amahle ngamahle kakhulu, namabi ngamabi kakhulu engenakudliwa ngobubi bawo. Verse 4. Izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 5. Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, njengalawo amakhiwane amahle ngiyakubheka kanjalo abathunjiweyo bakwaJuda engibamukisile kulendawo baya ezweni lamaKhaledi kube kuhle. Verse 6. Ngiyakuwabhekisa amehlo ami kubo kube kuhle, ngibabuyisele kulelizwe, ngibakhe ngingabadilizi, ngibatshale ngingabasiphuli. Verse 7. Ngiyakubanika inhliziyo yokungazi ukuthi nginguJehova, bayakuba ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo, ngokuba bayakubuyela kimi ngenhliziyo yabo yonke. Verse 8. Kepha njengamakhiwane amabi engenakudliwa ngobubi bawo, impela kanjalo usho kanje uJehova, ngiyakwenza kuSedekiya inkosi yakwaJuda nasezikhulwini zakhe nakuyo insali yaseJerusalema abasele kulelizwe nabakhile ezweni laseGibhithe. Verse 9. Ngiyakubenza babe yingebhe nokube embusweni yonke umhlaba, babe yihlazo nesakha, isifenqo nesiqalekiso endaweni zonke engiyakubagxoshela kuzo. Verse 10. Ngiyakuthuma kubo inkemba nendlala nesifo baze baphele ezweni engalinika bona nawoyise.